Nkhani yophunzira number 20. Gawo 4. Nkhani tidzayiphunzira mulungu wa July 15 mpaka 21. Tizilimbikitsa anthu amene achitiridwa zoyipa. Pamene pachokera nkhaniyi, 2 Korinto 1 verse 3 ndi 4. Tate wachifundo chachikulu ndi mulungu amene amatitonthoza mmasautso athu onse. Nyimbo number 134. Ana ndi mphatso yochokera kwa mulungu. Zimene tiphunzire. Anthu amene anagwiriridwa ali ana, amavutikabe ngakhale patapita zaka zambiri. Nkhaniyi itithandiza kumvetsa chifukwa chake zili choncho. Tikambirananso kuti ndi ndani amene angalimbikitse anthu amenewa. Pomaliza, tikambirana zimene tingachite kuti tiwalimbikitse. Ndime 1 ndi 2. Funso A. Perekani chitsanzo chosonyeza kuti anthu amafuna kulimbikitsidwa komanso ali ndi luso lolimbikitsa anzawo. Funso B. Kodi ana ena amapwetekedwa bwanji? Mwachibadwa anthu amafuna kulimbikitsidwa komanso amakhala ndi luso lolimbikitsa anzawo. Mwachitsanzo, mwana akagwa nkuvulala pamene akusewera, amathamangira mayi kapena bambo ake ukuakulira. Nzoona kuti makolo osangapoletse bala, koma akhoza kutonthoza mwanayo. Akhoza kumufunsa zimene zachitika, kumupukuta misozi, kumutonthoza, mwinanso kumupaka mankhwala, kapena kumumanga bandage. Pasanathe nthawi yayitali, mwanayo amatonthola. Ndipo amakasaweranso. Pakapita nthawi, balalo limapola. Koma nthawi zina ana amapwetekedwa kwambiri. Mwachitsanzo, ena amagwiriridwa. Zimene zizikhoza kuchitika kamodzi kapena mobwereza-bwereza kwa zaka zambiri. Kaya zinachitika kangati, mfundo ndi akuti kugwiriridwa kumasokoneza munthu kwa nthawi yayitali. Nthawi zina, wogwirira amagwidwa nkulangidwa, pomwe ena salangidwa. Koma ngakhale wogwirirayo atalangidwa mwachilungamo, mwana amene wagwiriridwa akhoza kuvutika kwa zaka zambiri. Ndime 3. Funso. Mogwirizana ndi 2 Korinto 1 verse 3 ndi 4. Kodi Yehova amafuna chiyani? Nangatikambirana mafunso ati. Ngati Mkristo amene anagwiriridwa ali mwana akuvutikabe, kodi angathandizidwe bwanji? Lemba la 2 Korinto 1 verse 3 ndi 4 likuti, atamandike mulungu ndi atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu. Tate wachifundo chachikulu ndi mulungu amene amatitonthoza mnjira iliyonse. Amenenso amatitonthoza mmasautso athu onse, kuti tithe kutonthoza amene ali mmasautso a mtundu uliwonse. Chifukwa nafenso tatonthozedwa ndi mulungu. Nzosachita kufunsa kuti Yehova amafuna kuti anthu ake azikondedwa komanso kulimbikitsidwa kwambiri. Choncho tiye tikambirane mafunso atatu awa. 1. Nchifukwa chani anthu amene anagwiriridwa ali ana amafunika kulimbikitsidwa? 2. Kodi ndi ndani amene angawalimbikitse? 3. Kodi tingawalimbikitse bwanji? Nchifukwa chani amafunika kulimbikitsidwa? Ndime 4 ndi 5. Funso A. Nchifukwa chani tiyenera kuzindikira kuti ana amasiyana ndi anthu akuluakulu? Funso B. Kodi kugwiriridwa kungakhudze bwanji mwana pa nkhani yokhulupirira anthu ena? Anthu ena amene anagwiriridwa ali ana angafunike kulimbikitsidwa ngakhale kuti padusa zaka zambiri. Kuti timvetse chifukwa chake, tiyenera kuzindikira kuti ana amasiyana kwambiri ndi anthu akuluakulu. Mwana akachitiridwa zoyipa, amakhudzidwa mosiyana kwambiri ndi munthu wamkulu. Tiyeni tikambirane zitsanzo zina pa nkhaniyi. Ana amafunika kudalira komanso kugwirizana kwambiri ndi anthu amene akuwasamalira. Zimenezi zimathandiza kuti anawo azimva kuti ndi otetezeka ndipo savutika kukhulupirira anthu ena amene amawakonda. Nzomvetsa chisoni kuti nthawi zambiri mwana amagwiriridwa ali kunyumba ndipo amene amamugwirirayo amakhala wa mbanja lake kapena mzawo wa anthu ambanjalo. Mwana akasiya kukhulupirira anthu ambanja lake zimamuvuta kuti azikhulupirira anthu ena. Ngakhale patadutsa zaka zambiri. Ndime 6. Funso. Nchifukwa chani tinganene kuti kugwirira mwana ndi nkhanza kwambiri? Ana sangathe kudziteteza, ndipo kuwagwirira ndi nkhanza kwambiri. Kugwirira mwana kungamusokoneze kwambiri chifukwa choti amakhala asanafike msinkhu woti angalowe mbanja nkuyamba kugonana. kunga mwichitise kuti akhale ndi maganizo olakwika okhudza kugonana, azidziona kuti ndi wachabechabe, komanso azikayikira aliyense amene akufuna kugwirizana naye. Ndime 7. Funso A. Nchifukwa chani munthu wogwirira sangavutike kunyengerera mwana, nanga angamuchititse kukhulupirira mabodza ati? Funso B. Kodi mabodza otelewa angakhudze bwanji mwana? Ana amakhala asanafike poganiza bwinobwino kapena pozindikira zinthu zoopsa nkumazipewa. Choncho anthu ogwirira savutika kunyengerera ana. Anthuwo amachititsa ana kukhulupirira mabodza woopsa. Mwachitsanzo, mwanayo angakhulupirire kuti iyeyo ndi amene wachititsa kuti agwiriridwe. Angakhulupirirenso kuti sayenera kuwulula zimene zachitika, ndipo akawulula palibe munthu amene angazisamale kapena kukhulupirira. Akhoza kukhulupiriranso kuti palibe vuto ngati akuluakulu agonana ndi ana, chifukwa ndi njira yongosonyezera chikondi. Mabodza otelewa angasokoneze maganizo a mwana kwa zaka zambiri. Mwanayo akhoza kumaganiza kuti ndi woyipa, komanso osayenera kukondedwa kapena kulimbikitsidwa. Ndime 8. Funso. Kodi timadziwa bwanji kuti Yehova akhoza kulimbikitsa anthu amene achitiridwa zoyipa? Apa zikuonekeratu kuti mwana akagwiriridwa amavutika kwa zaka zambiri. Choncho tinganene kuti tchimo limeneli ndi loyipa kwambiri. Kufala kwa zoyipa ngati zimenezi ndi umboni wamphamvu wakuti tikukhala mmasiku otsiriza, pamene anthu ambiri ndi osakonda achibale awo. Ndipo anthu oyipa ndi onyenga akuyipirayipirabe. 2 Timoteo 3:1-5-13. Zochita za Satana ndi zoyipa kwambiri, ndipo zimakhala zomvetsa chisoni anthu akamachita zofuna zake. Koma Yehova ndi wamphamvu kwambiri kuposa Satana, komanso aliyense amene amachita zofuna za Satanayo. Yehova amadziwa chilichonse chimene Satana amachita. Iye amadziwanso mmene tikuvutikira, ndipo amatilimbikitsa mnjira yoyenera. Ndi mwayi waukulu kutumikira Mulungu amene amatitonthoza mnjira iliyonse, amenenso amatitonthoza mmasautso athu onse, kuti tithe kutonthoza amene ali mmasautso a mtundu uliwonse, chifukwa nafenso tatonthozedwa ndi Mulungu. 2 Korinto 1:3-4. Koma kodi Yehova amagwiritsa ntchito ndani kuti alimbikitse anthu? Kodi ndi ndani amene angawalimbikitse? Ndime 9. Funso. Malinga ndi mawu a mfumu Davide pa Salimo 27:10. Kodi Yehova adzachitira chiyani anthu amene asiyidwa ndi makolo kapena achibale awo? Anthu amene makolo awo sanawateteze kapena amene anagwiriridwa ndi ambanja lawo angafunike kulimbikitsidwa kwambiri. Davide ankadziwa kuti Yehova ndi amene angalimbikitse munthu nthawi zonse. Lemba la Salimo 27:10 likuti, ngakhale bambo anga ndi mayi anga atandisiya, Yehova adzanditenga. Iye sankakayikira kuti Yehova angasamalira anthu amene asiyidwa ndi makolo kapena achibale awo. Koma kodi Mulungu amachita bwanji zimenezi? Iye amagwiritsa ntchito atumiki ake okhulupirika. Akhristu anzathu ali ngati anthu ambanja lathu. Mwachitsanzo, Yesu ankaona kuti anthu amene ankamutsatira polambira Yehova anali abale, alongo ndi amayi ake. Ndime 10. Funso. Kodi mtumwi Paulo anafotokoza bwanji zimene ankachita monga mkulu? Chitsanzo pa nkhaniyi ndi mtumwi Paulo. Iye anali mkulu, ndipo ankagwira ntchito mwakhama mu mpingo. Paulo ankachita bwino zinthu chifukwa ankatsanzira Khristu. Ndipo Mulungu anamuwuzira kulemba kuti anthu ena azimutsanzira. Pofotokoza zimene iyeyo ankachita monga mkulu, analemba kuti, tinakhala odekha pakati panu, monga mmene mayi woyamwitsa amasamalirira ana ake. 1 Thessalonica 2:7. Masiku anonso, akulu ayenera kukhala odekha, komanso kusankha bwino mawu akamalimbikitsa anthu pogwiritsa ntchito malemba. Ndime 11. Funso. Nchani chikusonyeza kuti si akulu okha amene angalimbikitsa anthu ena? Kodi ndi akulu okha amene angalimbikitsa anthu amene anagwiriridwa? Ayi. Tonsefe tili ndi udindo woti tizilimbikitsana. 1 Thessalonica 4:18. Alongo olimba mwa uzimu angalimbikitse kwambiri alongo ena amene akuvutika. Mpake Yehova Mulungu ananena kuti iye ali ngati mayi amene amatonthoza mwana wake. Mbaibulo muli zitsanzo za akazi amene analimbikitsa anzawo. Yehova amasangalala kwambiri akamaona alongo amene amalimbikitsa alongo anzawo omwe akuda nkhawa. nthawi zina akulanga pemphe mwachinsinsi mulongo wina wolimba mwauzimu kuti athandize mulongo amene akuvutika maganizo. Mawa Musa akuti, munthu amene akuvutika maganizo chifukwa choti anagwiriridwa, ayenera kusankha yekha ngati angafune kupita ku chipatala kapena ayi. Mawa Musa athira pamenepa. Mawa ofotokozera chithunzi cha ndime 11 akuti, mulongo wolimba mwauzimu akulimbikitsa mulongo amene akuvutika maganizo. Mawa apa chithunzicho akuti, alongo olimba mwauzimu amalimbikitsa bwino anzawo. Kodi tingawalimbikitse bwanji? Ndime 12. Funso. Kodi sibwino kuchita chani? Tonsefe timadziwa kuti sibwino kulowerera nkhani zimene Mkhristu wina safuna kuti ena azidziwe. Koma kodi tingatani ngati anthu ena akufuna kuthandizidwa komanso kulimbikitsidwa? Tiyeni tikambirane njira 5 za mmalemba zomwe tingatsatire powalimbikitsa. Ndime 13. Funso. Malinga ndi 1 Mafumu 19 verse 5 mpaka 8. Kodi mngelo wa Yehova anathandiza bwanji Eliya? Nanga ife lingamutsanzire bwanji? Tizichita zinthu zowathandiza. Pamene Eliya ankathawa, anavutika kwambiri maganizo moti ankaona kuti bola kungofa. Ndiyeno Yehova anatumiza mngelo kwa mneneliyu, ndipo mngeloyo anachita zinthu zomuthandiza. Iye anapatsa Eliya chakudya chotentha bwino, nkumuuza kuti adye. Lemba la 1 Mafumu 19 verse 5 mpaka 8 likuti, kenako anagona pansi mpaka tulo tinampeza pansi paka ntengo kaja. Tsopano kunabwera mngelo amene anamukhudza nkumuuza kuti, dzuka udye. Atayang'ana, anaona kuti kumutu kwake kuli chikho cha madzi ndi mkati wozungulira uli pa miyala yotentha. Ndipo Eliya anayamba kudya ndi kumwa, kenako anagonanso. Patapita kanthawi, mngelo wa Yehova uja anabweranso kachiwiri nkumukhudza. Ndipo anamuuza kuti, dzuka udye, popeza ulendowu wakukulira. Choncho anadzuka, ndipo anadya ndi kumwa. Atatero, anapeza mphamvu zokwanira, moti anatha kuyenda masiku 40 usana ndi usiku, mpaka kukafika ku phiri la Mulungu woona la Horebe. Kodi tikuphunzira chani pa nkhaniyi? Nthawi zina, kungochita zinthu zochepa kungathandize kwambiri munthu. Mbale kapena mulongo amene akuvutika maganizo akhoza kulimbikitsidwa kwambiri ngati titangomuchitira zinthu monga kumukonzera chakudya, kumupatsa kamphatso kapena kumulembera kakhadi. Ngati timavutika kukambirana ndi anthu nkhani ya chinsinsi kapena imene ikuwapweteka kwambiri, tikhoza kuchita zinthu zothandiza ngati zimenezi. Ndime 14. Funso. Kodi tikuphunzira chani pa nkhani ya Eliya? Tizithandiza anthu amene akuvutika kuti azimasuka komanso kuona kuti ndi otetezeka. Pali mfundo inanso imene tingaphunzire pa nkhani ya Eliya. Yehova anamupatsa mphamvu zodabwitsa kuti athe kuyenda mtunda wautali mpaka kukafika ku phiri la Horebe. Nkutheka kuti Eliya anamva kuti ndi otetezeka atafika pa phirili, pomwe Yehova mbuyomo anachita pangano ndi anthu ake. Mwina ankaona kuti pamene wafikapo, adani ake sangamupezenso. Kodi tikuphunzira chani pa nkhaniyi? Ngati tikufuna kulimbikitsa anthu amene anachitiridwa nkhanza, choyamba tiyenera kuwathandiza kuzindikira kuti ndi otetezeka. Mwachitsanzo, akulu ayenera kukumbukira kuti mlongo wina amene akuvutika maganizo akhoza kukhala womasuka ngati ali ku nyumba kwawo, osati ku nyumba ya ufumu. Koma wina angamasuke ngati atakhala ku nyumba ya ufumu. Ndime 15 ndi 16. Funso. Kodi munthu womvetsera bwino amatani? Tizimvetsera bwino. Baibulo limatilangiza momveka bwino kuti, munthu aliyense akhale wofulumira kumva, wodekha polankhula. Yakobo 1 verse 19. Ndi bwino kudzifunsa kuti, kodi ineyo ndimamvetsera bwino? Mwina tingaganize kuti kumvetsera kumangotanthauza kukhala phee nkumayang'ana munthu amene akulankhulayo, popanda kuyankha chilichonse. Koma kumvetsera bwino kumatanthauza zambiri. Mwachitsanzo, pamene Eliya ankafotokoza zimene zinkamudetsa nkhawa, Yehova anamvetsera bwinobwino. Iye anazindikira kuti Eliya ali ndi mantha, akumva kuti ali yekhayekha, komanso akuona kuti ntchito yonse imene anagwira yapita pachabe. Ndiyeno Yehova anamuthandiza pa mavuto onsewa. Apa anasonyeza kuti ankamvetseradi zimene Eliya ankafotokoza. Kodi ndingasonyeze bwanji kuti ndifaje fundo, komaso ndikumvera munthu chisoni pa nthawi imene tikumumvetsera. Nthawi zina, mawu ochepa koma osankhidwa bwino angasonyeze mmene tikumvera mu mtima mwathu. Mwina tinganene kuti, "Ii, pepani kwambiri kuti zimenezo zinakuchitikirani." Sibwino kuti mwana azichitiridwa zinthu ngati zimenezo. Tikhoza kufunsa nsofunso limodzi kapena awiri otithandiza kumvetsa bwino zimene munthu akutanthauza. Mwina tinganene kuti ndikufuna ndingomvetsa zimene mukutanthauza pamene mwanena kuti. Apo ayi tinganene kuti pamene mwanena zakuti ndikumva ngati mukutanthauza kuti kaya ndamva bwino. Mawu ngati amenewa angathandize munthu kutsimikiza kuti tikumvetseradi ndipo tikufuna kudziwa zolondola. Ndime 17. Funso. Nchifukwa chani tiyenera kukhala oleza mtima komanso odekha polankhula. Koma tiyenera kukhala odekha polankhula. Sibwino kudula munthu mawu ncholinga choti timupatse malangizo kapena timuthandize kusintha maganizo olakwika. Tiyenera kukhala oleza mtima. Pamene Eliya ankafotokozera Yehova zimene zinkamudetsa nkhawa, analankhula mowawidwa mtima kwambiri. Ngakhale pamene Yehova anamulimbikitsa, iye analankhulanso mawu omwewo. Kodi tikuphunzirapo chani? Nthawi zina, munthu amene akuda nkhawa angafotokoze zimene zili mu mtima mwake mobwerezabwereza. Choncho tiyenera kutsanzira Yehova nkumamvetsera moleza mtima. Malo mofulumira kupereka malangizo, tiyenera kusonyeza chifundo chachikulu. Ndime 18. Funso. Kodi tingatani kuti mapemphero athu alimbikitse munthu amene akuda nkhawa? Tizipemphera nawo kuchokera mu mtima. Anthu amene akuda nkhawa angavutike kupemphera. Mwina angaganize kuti siwoyenera kulankhula ndi Yehova. Kuti tiwalimbikitse, tikhoza kupemphera nawo ndipo tizitchula dzina lawo mpemphero. Popempherapo, tinganene mawu osonyeza kuti ifeyo komanso abale ndi alongo mu mpingo amakonda kwambiri munthuyo. Tingapemphe Yehova kuti alimbikitse komanso kutonthoza mtumiki wake wa mtengo wapataliyo. Mapemphero ngati amenewa angalimbikitse kwambiri munthuyo. Ndime 19. Funso. Kodi nchani chingatithandize kuti tilimbikitse munthu? Tizisankha mawu olimbikitsa. Tiyenera kuganiza tisanalankhule. Tikamalankhula tisanaganize, mawu athu akhoza kukhala wopweteka. Koma tikamalankhula mokoma mtima, anthu amalimbikitsidwa. Choncho tizipempha Yehova kuti atithandize kusankha bwino mawu ncholinga choti tilankhule mokoma mtima komanso molimbikitsa. Tizikumbukira kuti mawu a Yehova omwe ali mʼBaibulo ndi amphamvu kuposa mawu ena aliwonse. Ndime 20. Funso. Kodi anthu amene anagwiriridwa angakhale ndi maganizo ati, nanga tingawathandize bwanji? Munthu amene anagwiriridwa akhoza kumaganiza kuti ndi wachabechabe, sakondedwa, ndipo mwina sangakondedwenso. Koma limeneli ndibodza lenileni. Choncho tizigwiritsa ntchito malemba pothandiza munthuyo kudziwa kuti ndi wamtengo wapatali kwa Yehova. Oka. Yehova ankafuna kuti mneneliyo adziwe kuti amakondedwa kwambiri. Yehova amakondanso abale ndi alongo amene akuvutika maganizo. Mawu ofotokozera chithunzi cha ndime 15 mpaka 20 akuti, akulu awiri apita kukaona mulongo amene akuvutika maganizoyo. Mulongoyo wayitananso mulongo olimba mwauzimu uja. Mawu apa chithunzicho akuti, tingalimbikitse anthu powamvetsera moleza mtima, kupemphera nawo kuchokera mu mtima, komanso kusankha bwino mawu owalimbikitsira. Bokosi lakuti malemba olimbikitsa. Kodi ndi malemba ati amene amalimbikitsa kwambiri anthu amene anagwiriridwa? Alipo ambiri, koma mmunsimu muli malemba ochepa amene angalimbikitse. Mmunsi mwalemba lililonse muli mfundo kapena mawu onenedwa ndi munthu wina osonyeza mmene tingagwiritsire ntchito lembalo. Yobu 34:22-28. Nthawi zina anthu ogwirira salangidwa. Koma sangabisale kwa Yehova amene amamva kulira kwa anthu amene anawagwirirawo. Kukumbukira kuti Yehova ndi wachilungamo, kungatithandize kuti tizikhala ndi mtendere mu mtima. Salimo 62:8. Malinga ndi zimene lemba lili kunena, ndinkauza Yehova zonse zimene zinali mu mtima mwanga. ndinkamu pempha kuti andilimbikitse komanso kundithandiza kuti mtima ndi maganizo zikhale m'malo. Kupemphera kwa Yehova mobwerezabwereza kunandilimbikitsa kwambiri ndipo panopa ndili ndi mtendere mu mtima. Mbale wina amene ndi mkulu yemwe anagwiriridwa ali ndi zaka 9. Onaniso Salmo 56 verse 8 mpaka 13. Yesaya 41 verse 10 ndi 13. Malemba wa ndi olimbikitsa kwambiri. Amasonyeza kuti Yehova ndi Atate wachikondi ndipo amateteza komanso kuthandiza atumiki ake akakumana ndi mavuto. Anthu a Mulungu pa dziko lonse, ngakhale amene anagwiriridwa, atsimikizira kuti mawu amenewa ndi woona. Yesaya 32 verse 1 ndi 2. Ndinkapempha akulu kuti andithandize. Iwo ankakambirana nane moleza mtima, ndipo ankandimvetsera mwatchero. Iwo ankapemphera nane, komanso kundipempherera. Mulungu amene anagwiriridwa ali ndi zaka 6. 1 Akorinto 13 verse 4 ndi 7. Muzikumbukira malembawa mukamamvetsera munthu amene anagwiriridwa. Musamanene chilichonse chosonyeza kuti simukumukhulupirira. Anthu ambiri amene amagwirira ana amawawuza kuti ngati anganene nkhaniyo palibe munthu amene angawakhulupirire. Ndipo ogwiriridwawo amaganiza kuti anthu sangawakhulupiriredi. Choncho ndi bwino kuganizira kwambiri mmene munthuyo zikumupwetekera ndipo muziyesetsa kumulimbikitsa. 2 Akorinto 10 verse 4 ndi 5. Kugwiriridwa kumachititsa kuti munthu azikhulupirira mabodza. Koma mawu a Mulungu angathandize kugwetsa zinthu zozikika molimba ngati mabodza a Satanawa. 1 Yohane 3 verse 19 ndi 20. Mtima wathu ukamatitsutsa kwambiri, tiyenera kukumbukira kuti Yehova ndi wamkulu kuposa mitima yathu ndipo amadziwa zonse. Mawu ake amatitsimikizira mfundo yoona yakuti ndife amtengo wapatali wa Mulungu. Ndime 21. Funso. Kodi anthu amene amachita zoyipa ndipo salapa, zidzawathera bwanji? Nanga ifeyo tiyenera kuchita chani panopa? Tikamalimbikitsa anthu, timawathandiza kuzindikira kuti Yehova amawakonda. Tisamayi walenso kuti Yehova ndi Mulungu wachilungamo. Iye amaona nkhanza zilizonse zimene munthu angachitiridwe. Yehova adzaonetsetsa kuti munthu aliyense amene anachita nkhanza ndipo sanalape alangidwe. Koma panopa tiyeni tizichita zonse zimene tingathe polimbikitsa anthu amene anagwiriridwa. Nzolimbikitsa kudziwa kuti Yehova adzathandiza anthu kuti asadzavutikenso maganizo chifukwa cha mavuto onse amene anakumana nawo mdziko la Satanali. Posachedwapa, mavuto onsewa sadzabweranso mmaganizo kapena mmitima yathu. Kodi mungayankhe bwanji? Nchifukwa chana anthu amene anagwiriridwa aliyana amafunika kulimbikitsidwa ngakhale patapita zaka zambiri. Kodi ndindana amene angawalimbikitse? Kodi tingawalimbikitse bwanji? Nyimbo namba 109. Tizikondana kwambiri kuchokera mu mtima. Nkhaniyi yathera pamenepa.